What an amazing time at our Rock Rimmon campus. We had it at Rock Rimmon, we had it at Woodman Heights. Rock Rimmon campus, we had about 700 kids. It was just incredible. At our Woodman Heights campus, we had about 700 kids. 1,400 kids that were hearing God's word, that were worshiping, and that were having a blast. We're so thankful for that. Now, as I mentioned, special day today. I'm really excited. We've been planning this for a long time. A while back, I met a pastor here in town named Albert Chicola. And Albert, why don't you come on up? So you'll see why in a minute, but we're going to have an interpreter as well. So Albert is he's an incredible sermon. He's gotten to be a friend of mine. He is what is referred to as a bivocational pastor, which means he works really hard during the week so that he can serve a congregation on the weekends.
Pastor Albert ni raisha kwa rafiki yake. Sasa ni vocational pastor. Ni mhubiri mwenye nao. Tumika sana siku yote ili ahubiri kanisa yake.
So he serves at World Changers Worship Center. They meet on Sunday nights.
World Changers Worship Center.
And I asked Albert if he could come this morning. He's brought some of the people from his congregation. His congregation is a Swahili-speaking congregation.
Nilimuuliza aje kuongea leo na alileta na watu kutoka kanisa yake. Na kanisa yake ni ya Swahili, ya Kiswahili.
So Albert's going to preach in Swahili, so just follow closely. No, he's going to speak in English. But really, really appreciate the relationship that Albert and I have developed, and I really wanted a chance for you guys to meet him, and I'm looking forward to what he's going to have, what he's going to bring to us this morning. And just a side note, they're doing a little roof work. So if you hear some thumps up there, it's not large rats, it's roofers. So Albert, let me pray.
Thank you.
Father, thank you so much for Albert, for who he is and for who you've made him to be. Father, I thank you for the fact that he is a servant of you, that he follows after your heart. And Lord, I pray that you would anoint his words this morning, that you would give him the words to speak, that you would open our hearts to your message. Father, that we would see through him who you are. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Thank you, Pastor Kevin.
Nashukuru, Pastor Kevin.
And thank you, the congregation.
Nashukuru kwa watu wote wali hapa.
You so beautiful.
Munapendeza sana.
Hallelujah.
Amen.
You will help me with one thing.
Mtanisaidia na kitu kimoja.
Most of time I use praise God, hallelujah. So if you respond, I will know that we are together.
Mara nyingi nitasema Bwana Yesu asifiwe na mkinijibu nitajua tuko pamoja.
So I come from a country called the Democratic Republic of Congo.
Natoka kwenye nchi inaitwa RDC,
and I was forced to leave my country because of some conflict and violence in the country. And I was looking for peace. So I went to Uganda.
Nikaenda Uganda.
Where I can say that it was peaceful. But it wasn't peaceful as I thought. Until I came to United States of America.
Mpaka nilipokuja hapa ku USA.
In 2016. So I'm here in America.
Sasa niko hapa America.
Looking for peace.
Natafuta amani.
And that's why I'm going to share about the peace of God.
Njoo nitazungumza kuhusu amani ya Mungu.
I know sometimes we find ourselves we are down.
Najua kuna mara tunajikuta tuko kama hatuna akili.
In many areas of life.
Katika category ya maisha.
Maybe when you look at the education,
ukiangalia masomo,
you look maybe at the family,
unaangalia familia,
you look maybe at the government,
unaangalia government,
you look at some areas like maybe even even in the church,
unaangalia hata mkanisa,
you feel like you are really down.
Unajisikia kama uko chini.
You feel like you are rejected.
Unajisikia kama umetupuliwa.
You feel like if you could get somebody near you.
Unajisikia kama unaweza kupata mtu karibu yako.
You're in marriage, you thought maybe if I get a husband or I get a wife, I will have peace.
Unadhani hata ukua mundoa, ukiwa na huyo bwana au huyo bibi, unadhani utakuwa na amani.
But remember, after some 2 months, 3 months, he used to call you sweetheart, then you start quarreling, you're like, what is this?
Baada ya mwezi mbili, mwezi tatu, mulikuwa mnaitana sheri, lakini sasa vinakuwa vya kukokotana, kukotana.
And right now, as maybe you are seated here, you are like, now it's time for divorce.
Hata kama kama unapoikala hapa unajiuliza sasa ni muda wa mavese.
But today I'm just going to church and hear the last message, and after this message I come and say I declare today is divorce between me and you, no more.
Unasema eti naenda kanisani nitasikia hiyo neno, na baada ya hiyo neno tunafaa divorce.
But I tell your neighbor.
Lakini mwambie jirani yako.
Mind
Yangu,
hold on.
Ngojea.
Ask your spirit for questions.
Uliza roho yako swali.
Whenever you meet such a situation,
kati unapitia hii situation,
that's the work of the mind.
Hii ni kazi ya mawazo au akili.
Tell your mind, hold on.
Ambia akili yako ngojea.
Go back to your spirit.
Rudia sasa kwa roho yako.
And ask your spirit.
Naulize roho yako.
The 4 questions that I want you to know.
Swali nne nne nataka ujue.
Number 1.
Ya kwanza.
Who am I?
Mimi ni nani?
Can you ask your spirit that?
Jiulize roho yako hiyo.
Because I know the devil comes with the high speed.
Najua shetani anakujaga na speed ya.
He will not give you time.
Hata kupatia na muda.
But remember these 4 questions.
Lakini kumbuka hizi swali nne.
Who am I?
Mimi ni nani?
Why am I here?
Kwa nini niko hapa?
What can I do?
Ninaweza kufanya nini?
Where am I going?
Wapi ninaenda?
After you got the answers to those questions,
ukishapata jibu kwa hizo swali,
you will understand the peace of God.
Utaelewa amani ya Mungu.
Praise the Lord.
Amen.
Let's go to Philippians chapter 4.
Acha tuende kwa Filipi 4.
I'll just go to 4 and verse 7.
Tutaenda tu ku 4 na verse ya 7.
And it will help us.
Na itatusaidia.
Maybe if it's on the screen, I don't know.
Iko kule juu.
Amen.
Amen.
So we have the first question.
Tuko na swali ya kwanza.
That we have this morning.
Yenye tuko na asubuhi ya leo.
Who am I?
Mimi ni nani?
I'll just tell you what God wants you to hear.
Nitakwambia yenye Mungu anataka usikie.
Not what the devil wants you to hear.
Hapana yenye shetani anataka.
Because the devil is a liar.
Kwa ajili shetani ni mwongo.
And remember the devil is under your feet.
Na ukumbuke kwamba shetani yuko chini ya miguu yako.
Remember who you are.
Kumbuka wewe ni nani.
You are more than what the devil is saying.
Unazidi yale yenye shetani.
You are more than what your mind is telling you.
Unazidi yale akili yako inasema.
You are more than what your decision are making right now. In order to understand who you are, you must understand where you come from. Amen.
Amen.
You must understand where am I from.
Unapashu kuelewa mimi natoka wapi.
Then you understand what do I have.
Ndio utapoelewa nini ulicho nacho.
Now, if you have more money in your account.
Kama uko na pesa nyingi mwa account yako.
You will have a name, right?
Utakuwa na.
You'll be called a rich woman or a rich man.
Watakuita mwanamke au mwanaume aliye na pesa nyingi.
Because you have a lot of money.
Kwa ajili uko na pesa nyingi.
Praise the Lord.
Amen.
Now, Remember
Kumbuka.
Who I come from.
Wapi ulipotoka.
What do I have?
Uko na nini?
No, you will understand who you are.
Na apu utaelewa wewe ni nani.
Praise the Lord.
Amen.
The Bible teaches
Biblia inatufundisha,
right in Genesis
mwanzo,
that we created in the image of God.
Inatuambia kwamba tuliumbiwa kwa mfano wa Mungu.
Praise the Lord.
Amen.
We were created in the image of God.
Tuliumbiwa kwa mfano wa Mungu.
And remember, God is spirit.
Na ukumbuke kwamba Mungu ni roho.
If God is spirit,
kama Mungu ni roho,
and you are created in the spirit of God,
na wewe uliumbiwa kwa roho ya
Mungu, you are created in the image of God,
na wewe uliumbiwa kwa mfano wa
Mungu, it just means that you are also spirit.
Inamaanisha na wewe ni roho.
Because you are in the picture of God.
Kwa ajili wewe ni mfano wa Mungu.
And God is not a failure.
Na Mungu hayuko ashindwaki.
But God is always victorious.
Lakini Mungu anashindaka.
So what God is,
so Mungu ni nani?
You are.
Na wewe ndiye ivuli.
Praise the Lord.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Don't accept what the devil is telling you.
Usikubali yale shetani anavyokuambia.
And maybe the devil will ask you, what do you have?
Labda shetani atakuuliza, wewe uko na nini?
You have Jesus.
Uko na Yesu.
Amen.
Amen.
You have Jesus.
Uko na Yesu.
And that's the only thing that you need.
Ndio yenye unahitaji.
As I was searching for peace,
kati nilikuwa natafuta amani,
I came to realize that there is no place where there is peace.
Nikakuta kugundua kwamba hakuna fasi yoyote iliye na amani.
Even in America, there is no peace.
Hata Amerika hapa, hakuna amani.
But I came to realize that my peace is hidden in Jesus Christ. Because even Isaiah said that the son will be born, but he is the prince of peace. So in order to understand that peace, you just understand Jesus. Sometimes they say you are not beautiful enough. Maybe you don't qualify enough for this job. Let me tell you this morning, you don't need to be enough. You don't need to be beautiful enough. Because if you are enough now with Jesus, who will be Jesus? Let Jesus be enough. Let Jesus be qualified enough. Be beautiful. Say, I'm beautiful. Jesus is beautiful enough. So you are hidden in Jesus. If you are hidden in Jesus, then you become more than enough. Praise the Lord.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Now, you are a spirit having the mind living in the body.
Ukiishi ndani ya mwili.
When the body is attacking you,
mwili ukikusumbua,
and the mind is attacking you,
na akili kikusumbua,
just remember,
kumbuka,
I'm a spirit,
niko roho,
having the mind of Christ,
nikiwa na akili ya Yesu,
living in the body,
nikiishi ndani ya
mwili, which is
mwili,
the temple of the Holy Spirit,
iliye temple ya Mungu.
So that's who you are.
Ndiyo wewe ni.
And that's the answer this morning.
Na ndiyo jibu le asubuhi ya.
Don't accept any other answer.
Usikubali tofauti ya hiyo.
Don't accept what the history says.
Usikubali vini history inasema.
They say you come from a monkey.
Banasema eti unatokea
a black monkey and a white monkey. Should we really believe that? No, you are not that.
Auko vile.
You are created in the image of God. Praise the Lord.
Amen.
The book of Titus, chapter 1 and verse 4 teaches that peace comes from God, the Father and Christ Jesus, our Savior. I don't know if you can put for us this Philippians 4, verse 7. I have a problem with my Bible. My eyes can't read properly. That's why. One Okay. Okay. Praise the Lord.
Amen. Praise
God. It's just 1 minute. Amen.
Amen.
But it talks about the peace which transcends, which surpasses our understanding.
Lakini inazungumzia juu ya amani iliyopita akili zetu.
But I want all of us to read it.
Lakini nataka si wote tukaisome.
And understand it.
Na kuielewa.
But because time is running.
Lakini kwa ajili muda
naenda. We can also go to the second question.
Tutaenda sasa kwa swali ya pili.
Why am I here?
Kwa nini niko hapa?
Why am I here?
Kwa nini niko hapa?
Why am I still alive?
Kwa nini nikingaliki hai?
Why am I in America?
Kwa nini niko hapa Amerika?
Why?
Kwa nini?
There is a purpose.
Kuna shaba.
There is a purpose.
Kuna shaba.
Why am I in America when millions of people have died in my country, but I'm here?
Kwa nini niko hapa Amerika na wengi walio nyumbani wamekufa na mimi niko hapa?
Why?
Kwa nini?
All my relatives, some of them died.
Wandugu zangu wengine wamekufa.
Not because I was very intelligent. Not because maybe I knew how to escape.
Aiko eti nilijua jinsi ya kupitia.
Now the question comes, why am I here?
Lakini swali linakuja kwa nini niko hapa?
Praise the Lord.
Bwana Yesu asifiwe.
The Bible says,
Biblia inasema,
Jesus came to seek and search the lost.
Biblia inasema Yesu alikuja kutafuta wale waliopotea.
He came to seek and save the lost.
Alikuja kuokoa na kuwatafuta wale waliopotea.
That was his purpose on earth.
Hiyo ndio ilikuwa shabaha yake.
That's why you and me today we are in the church.
Ndiye maana wewe na mimi tuko hapa kanisani.
If he couldn't
come,
kama
haingefanya au haingekuja,
we couldn't be here.
Hatungekuwa hapa.
Because we are saved by the grace. Not because of the good things that we have done. We can't boast because of what we did. Actually, there is nothing that we can do to please God. It's just the grace. And the Bible says, and the peace of God which surpasses all understanding. I came to realize that there is peace, but there is also peace which surpasses the understanding. And the peace that transcends or surpasses our understanding, that's what we are sharing right now.
Na amani inapopita akili zetu ndiye yenye tunazungumzia.
And it's only that peace which surpasses our all understanding, which will guide our mind, which is telling us negativity.
Na amani hiyo ndiyo itapoongoza akili zetu.
And it will not just guard our heart, but our mind. And the Bible says that it is in Christ. It means when we are in,
inamaanisha tukiwa ndani,
we are safe.
Tuko sawa.
When we are in Christ,
kama tuko ndani ya Yesu,
when we are hidden in Christ,
kama tuna,
when our marriages, we hidden it in Christ,
kama ndoa zetu,
when maybe the background,
Yesu,
we hidden it in Christ,
kama background,
when everything,
Yesu,
we hidden it in Christ,
kama kila kitu tulie nao tunaiweka ndani ya,
we have the peace which surpasses our understanding.
Tutakuwa na amani iliyopita akili zote.
It's only Jesus Christ who can help us.
Ni Yesu tu ndiye anaweza kutusaidia.
Praise the Lord.
Amen.
There is one person in Acts chapter 16 and verse 30 asked this same question.
Kuna mtu ndani ya Matendo ya Mitume 16 aliyeuliza swali hili.
Oh, I'm sorry, not this question. I was saying the apostle Paul.
Nilikuwa nasema Paulo.
Who was the apostle of Christ?
Mtume wa Kristo.
Was the preacher.
Alikuwa mhubiri.
And this preacher preached about Jesus Christ alone
na
in the world.
Mubiri, alikuwa na ubiri tu juu ya Yesu.
And his purpose,
na shaba yake,
though he found some war or maybe some resistance,
hata kama alipata resistance moja,
but he did not give up.
Lakini akuacha kazi.
And in 2 Corinthians chapter 5, verse 18 says,
na wa Korinto wa pili,
All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. I want to remind you this morning that we have a purpose on earth. And the first purpose that we have here on earth is to reconcile sinners to Jesus Christ. We don't condemn them. And we don't laugh at them. Because the ministry is given to reconcile them, to show them the light. They don't know the light. They don't know anything about Christ. So they need you to show the love, to show how you are concerned about them. Bring them to Jesus Christ.
Kwani kazi yenye tulie nayo ni kuwaleta kwa Yesu Kristo, kuonesha ule upendo wa Yesu Kristo na taa ya Yesu.
And that's why Jesus, when he was resurrected, he said, therefore go and make disciples.
Ndiyo maana Yesu alisema kati anafufuka eti niende mukawaweke watu kwa wanafunzi.
That means we are all disciples here.
Inamaanisha sisi wote ni wanafunzi.
Who must make more disciples.
Na tunapashu kutafuta wengine.
This is the principle of multiplication.
Hii ni principle ya kuongeza.
You are not here just to sit down.
Hauko hapa kuikala.
You have something to contribute in the kingdom of God.
Uko na kitu kia kufanya kati
ya. You have something to do.
Uko na kitu kia kufanya.
God did not save you just to sit down.
Mungu akukuokoa ili uikale tu chini.
God did not save you just to give you an idle mind.
Mungu akukuokoa ili uwe na akili tu ya kuikala.
You are just here, but you are in transit. You are going somewhere.
Uko hapa lakini uko naenda fasi.
You are learning every sermons and everything that you are learning here. You are learning it. You are like eating, then you will just vomit to others.
Hapa uko naikala ukisikiliza mahubiri, uko nakula ili uwatapikie wengine.
Praise the Lord.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Go to the nations.
Wende kwenye to,
nani? And the nations start with the family.
Na inchi inaanzia na familia yako.
When they were telling me about God the nations, I thought I should go now to France, I should go now to America, I should go to Canada. But then I was like, who am I going to meet in Canada?
Walipo niambia eti ni waubiri mainchi tofauti, nikasema acha niende France, acha niende Canada. Lakini nikajiulize, nikienda kule, nani mwenye nitamkuta?
But I will meet people like you.
Nitawakuta watu kama nie.
You will meet somebody who like your neighbor that you don't talk to.
Utamkuta mtu aliye kama jirani yako mwenye aongei naye.
Let your neighbor know that you are a Christian.
Acha nani ndugu yako ajue kwamba wewe ni.
Invite your neighbor at church. If you can't talk to him, then invite him.
Mlete hata kanisani kwa ajili aweze kuongea naye, mlete kanisani.
Praise the Lord.
Amen.
Praise the Lord. The third question
swali ya tatu
is, what can I do?
Inasema, naweza kufanya nini?
If somebody asks you this question, what can you answer?
Mtu akikuuliza swali hii, unaweza kumjibu aje?
What can I do?
Unaweza kufanya nini?
You know, this question comes when people are giving excuses in churches.
Unajua swali hii inakuja wakati watu wanapana ma excuse kanisani.
And this is something that the enemy is bringing in the church to show that you don't qualify, you have nothing, I'm pity of myself, you know, I'm a refugee, you know, so what can I do, so what can I give, so what can I
naini. Ndio unaanza kujiuliza wana ndio adui analetaka ndani ya kanisa ili uanze kujitetea kama uko mtu wa chini. Unaanza kujiuliza nitaweza kufanya nini?
You know, mimi niko refugee na I'm just an old man.
Unajua niko mzee.
You know, I'm just a single mother.
Niko mama pekee.
You know, my husband left me.
Unajua bwana wangu aliniacha.
Oh, my wife left me.
Au bibi wangu aliniacha.
So what can I do?
Sasa naweza kufanya nini?
I can't do nothing.
Siwezi kufanya chochote.
Let me tell you, brothers and sisters.
Acha nikwambie kakaangu dadangu.
Let me tell you something.
Acha nikwambie kitu.
You can do all things through Christ who strengthen you.
Wewe unaweza kufanya yote kupitia Yesu Kristo anayekuwezesha.
There is one person in Acts chapter 16 and verse 30.
Kuna mtu mmoja kati ya Matendo ya Mitume 16.
This it's about the story of Paul and Silas when they were in prison.
Ni story ya Paulo na Sila walipokuwa jela.
I'm not going to touch that.
Sitagusa hiyo.
But this person came
lakini
to Paul and Silas and asked the same question.
Alikuja kwa Paulo na Sila akawauliza swali.
What can I do?
Naweza kufanya nini?
To be saved.
Ili niokolewe.
But Paul and Silas,
lakini Paulo na Sila,
they were apostles of Jesus Christ.
Walikuwa mitume wa Yesu
Kristo. With the foundations of truth.
Na
filled with the Holy Spirit.
Wakiwa na ukweli na wakijua
kwa. They did not hide anything from this man.
Hawakumficha huyu mtu kitu chochote.
They did not say maybe you know you should take half and then do half. No. They just give him everything he needed.
Walimpatia kila kenye anahitaji.
And they told him,
na wakamwambia,
believe in Jesus Christ.
Amini Yesu Kristo.
And you will be saved.
Na utaokolewa.
You.
Wewe.
And your household.
Na nyumba yako.
What can I do?
Naweza kufanya nini?
The answer is.
Njibu ni.
Let's go together, church. The answer is.
Acha tuende siye wote kanisa.
Believe.
Amini.
In Jesus
Yesu
Christ.
Kristo.
And you will be
na
saved.
Na wewe utaokolewa.
You.
Wewe,
and your household.
Pamoja na familia yako.
Praise the Lord.
Amen.
It means salvation is not something that you should put in your pocket.
Inamaanisha eti wokovu haiko kitu yenyewe unaweza tu kuweka kwa mfuko.
Salvation is not something that you should keep. Just say, this is, I don't care about others, I care about myself.
Wokovu haiko ya kujiwekea tu wewe peke yako ukisema sijali wengine na jijalia mimi peke yangu.
Salvation is not selfish.
Wokovu haiko ya.
Salvation is something that you should give to your neighbor.
Wokovu ni kitu yenyewe unaweza kumpatia hata.
You should give to your husband.
Unampatia mume wako.
You should give to your wife.
Unampatia bibi yako.
Give to your children.
Unapatia watoto wako.
Look at what is going on in this nation.
Oh, angalia venye vinavyotokea hapa.
There is no Christ in schools.
Hakuna Kristo ndani ya masomo.
Our kids are coming back home when they don't even want to hear about Jesus Christ anymore.
Watoto wetu wanakuja nyumbani hawataka hata kusikia neno la Mungu.
Let's get time and teach our children about Jesus Christ.
Tunapaswa kuwafundisha watoto wetu kuhusu Yesu.
Because we are raising a generation without Christ and it will be a big problem tomorrow.
Kwa ajili tuna tuko na watoto wenye hawamjui Mungu na itakuwa problem.
Just imagine in 20 years to come, the church of Christ, you will find it will be just full of old people.
Ungoje tu miaka 20 ikipita utakuta tu ni wazee ndio watakuwa ndani ya kanisa.
Every child is like, I don't care about God. I don't know even God if he is there. I don't even mind about Jesus. Don't tell me about that. It's my life. Now we are becoming self-centered.
Dunia kuna watoto wanajiuliza eti oh mimi sitaki kusikia juu ya Yesu Kristo. Yesu kama Mungu ni nani hata.
If you think that you don't have something to give something to your children.
Kama unawazia eti hauna kitu chochote cha kupana, wapatie Yesu Kristo.
I want to assure you, by doing that you will change the world.
Nataka kuambia ukifanya hivyo utabadilisha ulimwengu.
Just change one child.
Badilisha tu mtoto mmoja.
You will change the world.
Na utabadilisha
ulimwengu. You don't even go to Africa.
Hautaenda hata Afrika.
You don't even go to Canada.
Hautaje hata kwenda Canada.
Change one child.
Badilisha mtoto mmoja.
In your family.
Kati ya familia yako.
In your community.
Community yako.
Share Jesus Christ. If you accept Jesus Christ, you have changed the nation.
Huyo mtoto akikubali Yesu Kristo, utakuwa umebadilisha ulimwengu.
Praise the Lord.
Amen.
Praise the Lord.
Amen.
You have something to do.
Uko na kitu cha kufanya.
You have more than what you are thinking.
Uko na zaidi ya yale unayowazia.
And the fourth question is this.
Na swali ya nne ni,
where am I going?
Niko naenda wapi?
Do you know that there are many people who don't know where they are going?
Unajua kuna watu wengi wenye hawajui wanaenda wapi?
If you ask, where are you going? I say, I'm just walking. Where are you going? No, I'm just walking. No, we have this question, the fourth question. It's only Jesus Christ who has the answer. Muhammad doesn't have answer.
Muhammad,
Buddha doesn't have answer.
Buddha iko na jibu.
There is a friend who told me he's a Muslim, and they asked Muhammad, after death, where are we going? And he said, I don't know, you should ask Christian.
Kuna rafiki yangu mwenye aliniambia iko Muslim, aliniambia eti walimuuliza Muhammad hiyo swali eti tuko naenda wapi tukisha kufa. Akamwambia mimi sijui.
Praise the Lord.
Amen.
But we have the assurance that after this life,
lakini tuko na uhakika kwa baada ya maisha hii,
we have another life.
Tuko na maisha mengine.
And that's why when you are walking, you walk victorious.
Ndio maana ukitembea unatembea uko na nguvu.
When you walk with positive mind, you know, even if I die right now, I don't fear, I don't care, I don't mind. Even if I die right now and I die in Jesus Christ, I'm going to meet my master in heaven.
Unasema hata sijali nikikufa saa hii, hata nikikufa saa hii, ninaenda nyumbani kwenda kumuona baba yangu.
Praise the Lord.
Amen.
Praise the Lord again.
Amen.
Why should we fear?
Kwa nini tuogope?
Paul one time, I think he said that living is a gain, right?
Paulo alisemaga ni kuishi.
And to die
ni faida, na kukufa
is still the gain.
Ni faida.
Praise the Lord.
Amen.
That was his statement.
Hiyo ndio ilikuwa
usemaji. He was showing that even if I live,
alisema hata nikiishi,
good.
Ni sawa.
Even I die,
hata nikikufa,
good.
Ni sawa.
Because I know,
kwa ajili najua,
if I live,
nikiishi,
I will change many.
Nitabadilisha wengi.
And if I die,
na nikikufa,
I will go and sit with the master.
Nitaenda nikaikale na Mungu.
So I will be in total peace.
So nitakuwa na amani.
The peace of heaven.
Amani ya
I will be in peace.
Nitakuwa na amani.
Even here on earth,
hata hapa duniani,
as I serve,
nikitumika,
because I know where I'm going,
kwa ajili najua
ninaenda, I have peace in me.
Niko na amani ndani yangu.
I don't need to fear.
Sitaogopa.
I don't need to be scared.
Sitaogopa.
Because I know,
kwa ajili najua,
my Redeemer lives. Because I know,
najua,
even though I'm passing through the shadow of death,
hata kama nikipitia,
I know,
najua,
I know,
najua,
my Redeemer lives.
Mungu wangu anaishi.
I know.
Najua.
Praise the Lord.
Amen.
So, church, we should have that mind.
Tunapashu kuwa na hiyo akili.
We are going somewhere.
Tuko naenda fasi.
And where we are going,
na kwenye tunaenda,
is a place of peace.
Ni fasi ya amani.
There is eternal life. Good things are there.
Kuko vitu vizuri pale.
And that's why we do whatever we do.
Ndiyo maana tunafanya vyenye tunafanya.
Because we invest.
Kwa ajili tuko na invest.
We invest.
Tuko na invest.
In heaven. We don't invest here. We invest in heaven. Don't get discouraged. Nobody should discourage you. Nobody should pull you down. No, tell him, hey, no, I know who I am. I know what I have. I know where I came from. I'm here for a purpose. I'm going somewhere. I can do something. Don't think that I'm just here with a idle mind. I'm packed. And I know who I am. And the peace which transcends all understanding will give you the strength to stand and do the will of God. Praise God. This message that I've talked to you this morning is for those who have received Jesus in their lives. But are those who have not yet received Jesus Christ, this message is not for you. It can be for you if you come
ukikuja
to the team of winners.
Kuwashindaji.
The Bible says,
Biblia nasema,
if you hear this message,
ukisikiliza hii message,
harden not your heart.
Usifanye moyo wako kuwa mgumu.
It's your time.
Ni muda wako.
You can take Jesus this morning.
Unaweza kumchukua Yesu Kristo.
You can take this peace of God this morning.
Unaweza kuchukua hii amani ya Yesu siku ya leo.
Live in peace in your marriage.
Amani ndani ya ndoa yako.
Live in peace in your nation.
Amani ndani ya nchi yako.
Live in peace with your children.
Amani pamoja na watoto wako.
It is possible.
Inawezekana.
It is possible.
Inawezekana.
Jesus is there for you.
Yesu yuko pale kwa ajili yako.
He is knocking.
Iko nagonga.
At your door.
Kwenye mlango wako.
What is your answer?
Jibu lako ni nini?
What is your answer this morning?
Jibu lako ni nini asubuhi ya leo?
Do you want to have your life in your hands?
Unataka maisha yako iwe kwenye mikono yako?
Or do you want to take your life and give it to Jesus?
Au unataka umpatie Yesu Kristo?
Remember Jesus Christ.
Kumbuka Yesu Kristo.
Conquered death.
Alishinda mauti.
He conquered all the enemies.
Alishinda wadui wote.
All the enemies in the world came together.
Adui wote walikuja pamoja.
Just fighting one man.
Wakipigana na mtu mmoja.
Jesus Christ.
Yesu Kristo.
And he conquered them.
Na kuwashinda wote.
Can you conquer even two?
Unaweza kuwashinda hata wawili?
Can you conquer even two?
Unaweza kuwashinda hata wawili?
Give your life.
Pana maisha yako.
To Jesus Christ.
Kwa Yesu Kristo.
And you will live in peace.
Na utaishi kwa imani.
You will not even bother about what is going on in the world.
Hautajali hata vipi niko natokea ndani ya dunia hii.
The Bible says that we are in the world.
Biblia inasema tuko hapa duniani.
But we are not of this world.
Lakini hatuko wa dunia hii.
Thank you very much.
Amen.
I want to pray for you.
Nataka niwaombe.
Father, in the name of Jesus.
Baba katika jina la Yesu Kristo.
I want to thank you for this privilege that you have given me this morning.
Nataka kukushukuru kwa fasi uliyenipa siku ya leo.
To speak to your people.
Kuongea na watu wako.
That you created in your image.
Wewe uliyewaumba kwa mfano wako.
Lord, I've shared them with this message.
Baba, nimewapatia message.
The four questions of life.
Swali nne za maisha.
Which are troubling the whole world.
Yenye inasumbua ulimwengu huu.
Jesus, the Prince of Peace.
Yesu, mfalme wa amani.
I ask you, O God.
Na kuomba, e Mungu.
That you give your peace.
Upatie amani yako.
To your people.
Kwa watu wako.
Those who are passing through a difficult moment.
Wote wanaopitia mambo tofauti.
Those who are down.
Wale walie chini.
Those who feels like they cannot.
Wale wenye wanajisikia hawawezi.
Those who don't know who they are.
Wale wenye hawajui wao ni wanani.
Jesus, I pray.
Baba, naomba.
That you may show up.
Uwaoneshe.
Bless them with this gift of peace.
Wabariki na neno.
Wherever they will go.
Amani. Popote wanapoenda.
And whatever they will do.
Na yote wanayofanya.
Let them be of peace.
Acha wawe kwa imani.
And see your peace.
Na waone imani yako.
In Jesus' name.
Katika jina la Yesu Kristo.
Amen.